Let's go back. Let's go keys. Yeah, but see. Izolo bega funalo, namhlanje sika funalo. 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 Izolo, 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 hey. 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 Kamuga pitombasa nuhamba nobane bathi baphabanga andikati uphuza nobane ikamu Lorenzo kutsheli kama huba athi kama lakhe vele yena humbali bathi usesho umnyama vela ngoshini ska sekangibiza ngohabu ungibona ngenza le mali sekahamba nosibali intombazane kachadi hekachadi intombazane kachadi hekachadi intombazane kachadi bathi Lorenzo ba
Pivo aw Pivo de Nino what's up izolo man khomela uthani namhlanje ngivuke nombali ngibambithe eport uvukile umalambani hhayi asikhithiwe namakhelwane mekangizonda umalume manje frostani indaba zayizolo zingiyenza ihotmani hhayi asikhithiwe namakhelwane indaba zayizolo
ebathi
ishu
asa intombazane intanga zakho sithathi wena geleza zona ziloko ziyapha wena uyakruvu lokunuka notshwa utonte nemali umakrizi uyakha umzuzu unenka 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 asa intanga zakho sithathi wena geleza zona ziloko ziyapha wena uyakruvu lokunuka notshwa utonte nemali umakrizi uyakha umzuzu unenka unenkani wena mani unenka asa asa Ishu!
Izolo bega funalo, namhlanje sika funalo. Izolo bega funalo. namhlanje sikafunalo izolo 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 hey 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 izolo